U-Ezra 7, verse 1. Emva kwalokho esabusa Aritahishati, inkosi yasePheresiya, U-Ezra kaSeraya, ka-Azariya, kaHilikiya. Verse 2. KaShalumi, kaSadoki, kaHahithubi. Verse 3. KaAmariya, kaAzariya, kaMerayoti. Verse 4. KaZeraya, kaUzi, kaBuki. Verse 5. KaAbishua, kaFineasi, kaEliazare, kaAaron umpristi omkhulu. Verse 6. UEzra lo wakhuphuka eBhabheli wayengumbhali ethobeshile emthethweni kaMose awonikiweyo nguJehova uNkulunkulu kaIsrayeli. Inkosi yami nika konke akucelayo ngokwesandla sikaJehova uNkulunkulu wakhe esasiphezu kwakhe. Verse 7. Kwakhuphuka nabanye abantwana bakaIsrayeli nabapriesti namaLevi nabahlabeleli nabalindisango namanethina baya eJerusalema ngonyaka wesikhombisa ka-Aritahishashita inkosi. Verse 8. Wafika eJerusalema ngenyanga esihlanu ngonyaka wesikhombisa wenkosi. Verse 9. Ngokuba ngolokuqala lwenyanga yokuqala waqala ukukhuphuka eBhabhele, ngolokuqala lwenyanga esihlanu wafika eJerusalema ngokwesandla esihle sikaNkulunkulu wakhe esasiphezu kwakhe. Verse 10. Ngokuba u-Ezra wayebhekise inhliziyo yakhe kufuna umthetho kaJehova nokwenza nokufundisa izimiso nezahlulelo kwa-Israyeli. Verse 11. Lokhu kuyimpinda yencwadi inkosi u-Aritahishashita eyamnika yona u-Ezra, umpriest nombhali, umbhali wamazwi emiyalo kaJehova nawezimiso zakhe ku-Israyeli yokuthi. Verse 12. U-Aritahishashati inkosi yamakhosi ku-Ezra, umpriest nombhali nomthetho kaNkulunkulu wezulu, ukuthula nokuthi nokuthi. Verse 13.
Ngikhipha isimemezelo sokuthi bonke abantu ba-Israyeli nabapristi babo namaleve embusweni wami abafuna ukuya eJerusalema bangahamba nawe.
Verse 14. Njengokuba uthunyiwe inkosi nabeluleki bayo abayisikhombisa ukubuza ngena kwaJuda neJerusalema njengokomthetho kaNkulunkulu wakho osesandleni sakho. Verse 15. Nokuyisa isiliva negolide inkosi nabeluleki bayo abanikele ngesihle kuNkulunkulu kaIsrayeli ondli yakhe iseJerusalema. Verse 16.
Kanye nalo lonke isiliva negolide oyakufumana ezweni lonke laseBhabheli nemnikelo yesihle yabantu neyabapristi benikelela ngesihle indlu kaNkulunkulu wabo eseJerusalema.
Verse 17. Ngalokho uyakuthenga ngesineke sonke ngale mali izinkunzi nezinqama namawundlu kanye nemnikelo yakho yempuphu nemnikelo yakho yokuphuzwa unikele ngakho e-altar lendlu kaNkulunkulu wenu eseJerusalema. Verse 18. Okuhle kuwena kubafowenu ukuba nikwenze ngesiliva negolide eliseleyo, kwenzeni ngokwentando kaNkulunkulu wenu. Verse 19. Izitsha onikwe zona ukuba zibe ngezenkonzo yendlu kaNkulunkulu wakho zibuyisele phambi kukaNkulunkulu waseJerusalema. Verse 20. Okunye okudingakayo endlini kaNkulunkulu wakho ofanele kukunika kukhiphe endlini yengcebo yenkosi. Verse 21.
Kimina, yebo mina, Aritahishashita inkosi, kukhishwa isimemezelo kubo bonke abaphathizikhwama abangaphesheya komfula ukuthi konke u-Ezra umpristi nombhali womthetho kaNkulunkulu wezulu ayakukubiza kini makwenziwe ngesineke sonke.
Verse 22. Kuze kube ngamathalente ayikhulu esiliva namakhora ayikhulu kakolweni namabhanti ayikhulu ewayini namabhanti ayikhulu amafutha nosawoti ongabhaliwe. Verse 23. Konke kusesimemezelweni sikaNkulunkulu wezulu makwenzelwe ngesineke indlu kaNkulunkulu wezulu ngokuba kungase kube khona intukuthelo phezu kombuso wenkosi namadodana ayo na. Verse 24. Futhi siyanazisa ukuthi akakho negunya lokuthenisa abapriesti namalevi nabahlabeleli nabalindisango namanethina nezinceku zalendlu kaNkulunkulu intela nenkokiso nemali yendlela. Verse 25. Wena ke Ezra, ngokuhlakanipha kaNkulunkulu wakho okusesandleni sakho, misa abahlule nabaholi abaya kwahlulela bonke abantu abangaphesheya komfula, bonke abazi imithetho kaNkulunkulu wakho nongayaziyo nimfundise. Verse 26.
Bonke abangayukwenza umthetho kaNkulunkulu wakho nomthetho wenkosi mabahlulelwe ngaso sonke isineke, noma kube ngokokufa noma ngokugxoshwa, noma impahla yabo ibe yisizi noma kube ngokuboshwa. Verse 27. Makabongwe uJehova uNkulunkulu wawobaba obeke enhliziyweni yenkosi ukuhlobisa indlu kaJehova eseJerusalema. Verse 28. Wehlisela phezu kwami umusa phambi kwenkosi nabeluleki bayo naphambi kwezikhulu zonke zenkosi ezingamaqhawe. Mina ngaqiniswa ngokwesandla senkosi uNkulunkulu wami esasiphezu kwami ngabutha ku-Israyeli abayizinhloko ukuba bakhuphuke nami.